wara jeegon lewru janvier hitande 2024 sekiraabe kede kabaruji kartanaade sukaabe jokkolbe Ousmane Niale Boul e Oumar Waygal gonni on do handan Waygal bismillah selli
basu fara isina sa
gobe
alhamdulillah
hedu woni ko won ton
so watti junga e basu sembe kabaruji di anni wattu joni kala kabaru emission ngaji ngatti di wakkati fu lebe me andede kanya fa yottoode tele ngaji di dilo emission ngaji kanko jeddata may go waran hontante yenno di wori tagal mudde e memo so bami fa lewru janvier ndu nati saaji di sukaabe ngatti lewru décembre ndu ko heewi mabbe fuddu sakiti to talkida garantiniren birki sembe chanti
baro sembe kabaruji di no biirudani emission ngaji don yewtireji kewdi ana ngade wattu joni o kartanaade sukaabe jokkolbe ndokketeedi do bembe andede wattu joni o
hewbe mabbe fu kolliti wiido dido emission ngaji na hokkam birki lobbi wobbe do kolliti wiido yudum nokku tan do jalata kanya do jewtata fa kebe famtar kedde Mamadou Sama Seko e Sita Sidibe
ebini kibe do jokolbe kinibe kabaruji bangal yewtureji yewtureji di hobe kedoto jonno ko dun sabe
moi je ne regarde pas
mi mi yabata sanne di emission ngaji ko watte do beme andede sabe yog maji halta kabaruji gomdundi mi technique jati beda hala kulleji jog maji jati ana metta berne minke miro dan di kulleji goddi mudun ana yotina jamaren tan ben hala jati gundoje rewbe do ana weli menen sukabe rewbe sabe me anda e
kulle
ramatu kulbali yo yewtinowo les surutele goto ebi makko tagal yewtingul ido emission ngaji di na wajo dun jenen be sanne
nunun divert
mede yewtina yewbe telengaji di watte fu mede nodda yibbe hewbe wara do plateau amen do wara holita hakkilejum en bana mudun yu hokkude homa fu hakkile hakkile ko hollitet do fu ana nafa yimbe yogat ana janta do kabaruji cellal hayebe yimobe ko hehan nen nodda ma do plateau amen do ko jabbi
pas mal d'artistes jeunes
yimbe lebe holti wiide kinibe dido emission ngaji di na hani bedene do famu jangina jalla haddi buppi yogaji fawda e ti amabe
oran bay hollitinde min ko woni hakkilaji modon na do helloji amen e Facebook kanye konto X don ko wiyeteno Twitter boro halino do hala yambereji timmode hitande di kaydi timmi sukabe jokkolbe be koltino be nyamino be nyaajino watti joni hono be gordi
so be nyami be nyaajini usem biyan tampere jokki tiagal mudo sabide be do sukabe tawna kala ko wonno e jibaaji bi fu be jaltini sakitito tiagal mabbe fa keben famtade kedden Sita Sidibe
ene lewru janvier fuddore hitane kessere ni lewru ana tiidido yimbe hewbe sabe ko heewi handen wadi musakaaji le yembere ne 30 jabbine ko heewi handen ana wulito wi wala kalsi watti joni fous kayo soko joholle goto ittura kalsi sodi kulleji nyamdere fa heewi wadi yembere 31 kanko ga gidraabe makko hono wayto wi lewru 31 wati boya fe sanna kanko hidran kalsi fe goto kasine fuddode no lewru janvier aadi hayeje goto hodito o kabaru goto mo kanko fouso holliti kanko do holli watte joni o wadi musakaaji sattudi le yembere ne 31 kanko ga gidraabe makko nyolman handen kanko aadi o wawa sodne hoori ko fe nyamade kasine o nyama ga wala be hayebde don tan jamaare ko heewmudo handen anale o tidala goto yima ana haani famde wi musakaaji ana hasi waɗede gaddo e tawede fu no haada haddu do buri sabi ana heddi jonde tartu lobbe so lewru janvier heba wata leddun en wadan du'a Allah holli en fu mawur e jien cellan
yambere arandere no dirtende festival kay kumbe de mouvement ambi ko hunjani hore ana wonde wadde wattu joni o lengalore no dirtende cité des rails
be kolitire ko yar sukabe jokkobe tema dron usu wattu joni o kanyam gonde fabirede ko nayri bangal golleji mudu en
le mabbe holtama wede noga yo ndokka makake gollida yal ana beida dananade golleji mben ko wayna fudum en le gundam ben fabidore den famu en ko Mamadou Samba Diallo kedjar men gonto hibinen do faccidango Mamadou Samba Seko e Sita Sidibe
e wi landinde be fabade be do jeune mbé yalla mbawa finade gundam mabbe kedena Boubacar Nyan wara jo fedde landinonde
nous avons initié
mais puis odabiri jangunde so hayabe temdere li golleji yogaji ko yata le lebbi jeegon ga wala hono hokkibe kalti men mili me yamere homo fu hollita amen projet mon mili gollude so na sangin e kaaki ciotte du me cioda di kaaki mo hokkadum jommu golla
on ne remet pas l'argent
et oui totabe hore jo fedde jokolbe yitti sanne pibe ndedo dabare ulti wiide dum don jogi nafa modo le habbo talkaku no wadan nyaamu yadun yirwere jeune mbe kedana kanko duuda tambado
o dabri fiado jangude be haybe temdere natto hunde mawne sa dum wa natar sabe sukabe jokolbe ko heewi heba gollele raison kaydo fotade kasse yirwunde kebal la morde kayne
de la région du Kayes.
Landin bebe rivide golleji goddi hertanadi jeune en nasarta e lebbi garoji di Mamadou Samba Diallo hemad dum suju tamani gila kay.
Bora meedi ngippitinde kolde ma nadu mbiyan tajide kolde ma e nyiije mana.
Aywa hodo be mbi woni le henne usu fesu be gollata o
golle kay. Kanko noddirtedo Modibo Dambele andirtedo Jeli Fama e horejo Rekko Tarada to Tominyato holti wiide dun cenan wala do mudun faabidure den fam ko wi kedden Mamadou Samba Seko.
Dire que couper les ongles
pour ne pas tirer colle mon niñi so na dun mayde ma yawon ene ba wiide yo gonga ene ba wiide dun yu pene gonga sabi le colle na wodi saadu fuftundi den no so ne wati le niñi ma ni wawi sambide nyawuji sabi micro ngaji gondi le tundi ka holtindi dun na wawi lata sababu joomu ma law gongal mudun ba jati dun do wana gonga
tu naturellement non
dun na batan e mini mag mini mag meden yontere den neddo ma ana fawi do kabaru hibugol sukabe jokolbe golle li mali
non jatu wori usu wattu jona hakkilay sukabe jokolbe ar pecci so wobbe kuliti wiide wonno kule godda anton an baawi buytude ko nayri bangal wayde golle wobbe duwana non hakkilaji muden gori
e wi kanan kobe leedi meden di golleji kewdi ngodi di sukabe jokol mbaawi wadde fa keba ko mbaawi nafude dum ben hono daranade golle e demal e waylitingol bibbe jallo fabe duren fam an ko halima yatara hebini en do facita Mamadou Samba Seko sita sidibe
yalla fewtade ti allahji kebal golle li mali hakillaaji be leedi mali na cirti so yoga be holti rafegul golle na wawi sambinde bandiyaku gobbe kay holti wiide lam ko be kani dawrude kebal golle
faire appel a toutes les
mi wala no dangal fewtude e balde fe damudum mi dan mila ngol man hannen dabir yoga ana han fewtude lam on son hayabe wala golle be wawi wadde kulle fuko milaka yoga suka ben so arifa hebi def jabta yaade jangi kasin sa bede mila hannen wala fu gasse won diplomaaji ciagan jande ko heme hannen nadde armi tan milto projet ngaji yogaaji an han waddede le leedin ko nafta hayebe
monter des projets pour des jeunes
gede kewde nan goodi de jokolbe no mbawi hinade golle no holitide Drissa Balo tendino woto ministre kunde kabaru golle e ko nande mudu
concernant la transformation
ko nare bangal weltede kulleje remetede leedi meden mimina tiji so dum wadama ana natto sabe sukabe jokolbe ko heewi heba golleje ga ko buri heewde hannen kulleje remetede leedi meden fu ciagan leede tan nabete ko he majje ko ciotete lumoji meden attaman wala ko weltan sonde kulleji remete leedi meden ana welte uddude dati golleji to hayeben fottade mo cogguji majje nanan mudum
transport toute la partie taxière
fodde dabare dumine hebe alqadara be kibay golle be be dan fewde limali
Hello nodide azanda culturel aswere handen an kalan hala concert lildul ko wiana hani wadde e jamma ko place cinquantenaire
le on do wattu furdu kanko nodirte Mariam Ballagare o ma hani wadde concert makko nokko nodirte Palais des
Sinidi concert ngaji didi fu le wattu goto ngatta nenno be kolti wiide mon fu ana jogi himbe mudun horsimbe dun yidbe dun yaade ya wodi concert mudun dun nabaten e kabaruji haro chalde kan Côte d'Ivoire 2023 aigle e Mali ana kan fidude e jamma ko o e leydi Guinée-Bissau ko wiete match amical
non wori o do match hani wadde wakkati 19 nyamde nokku no dette stade 26 mars e mbiyan jaga boule malde den donobe usu
baru le o wattu goto jingonobe aigle e Mali donobe biete supporter ana gondi e landare fa nja ballo wa e jaga boule de
usu dum woni fedde mabbe wonde to sigal sto be gondi wadde dido imadraji kedde mo kanko no dette Ismaila Watara oyo goto jottuno kabaruji le ndedo fedde to sigaso to ko masifido hen do facitango Mamadou Samba Seko
to sigaso ton yakawre wala fi e kabaru landlanga sabi sigaso wana fi hono bamako le raison ngaji di kay telaji landlanga na heddi fa hande bangal gowde ko nande mu kamne gondi hinati kabaru mudun kay yidude e jabe lambe en do man fa do ngarta yalla ne bedro famu bangal mu so bangal transport o gorfu danko itti do bile kabaru carte kala gonbe fedende yira min kay kalsi o wawana kabar mudu sona dum mi jidan lam ko be pabo min yalla sadaji
baro e do kadde kabaruji di kikida ko biya jarama
a jarama sanne Ousmane Nyali bul do ngartin haddude kikida hande do kabaruji de mbiya sukabe fadme jafe e nokkon andirno yowtere med no dirten tousso grendedo e garan yaade faato sigaso to solando jeddi